wallahi wanga
wallahi unta wangal annu ai ijoni seni hana ganta wangal nati difano o gollergal mi anni ino wodi himbe gade o golla e tawai kanu min kam toy nino baba ai horumu mela malami do femmobe ko atala bitati
ko an kana damshi
to edel golla wanja makko ngu endan dume dume won ko gadata
e to kaga ina aski de no
mi de femma mi de julna mi de itto belo to joni itto belo e ke eno dime loktorore e jimi acha on lay kanjun kami ai seni no ne safare warim hokko on lekki to dun dani heddi do mi de fesedu dun woni o ogol pesode e yeso ne o kanjo e lasi gite e ngale e pesode fu ko jawmi yidi fu mo enedo wodi mi ekiti wonje miudo hebe har agadez e zender e fu semiye harton se jomi war ekitan dun war ekitan do fi peso e ngale e
worbe kanyun woni ko watto wanja ma ko sanne sanne kan yete no yilo anka a debbo non joni dun walnama chadale ko ar wonde worbe
nay zaman samu
mi hebi no chaale sanne do majjo sabo e jiya kabbe no worbe e bata takuda ga min dabbo mi ardobe to minne lam gokkami wonje mako gu feyso lam leedi no hey sen gorko no woni don feyso suka farmorono na motu don yesu to jonko e do magiyani hese hese e do munyal ruwar ko dai fa e fu e pami jonko e takki kan yaade men e takki dir men don gollida hande e be tanjini kan sen
ko dum won nafaka ko kedda e golla wanja makko
mu an wani ke se
nafaka ko chammi ni woni go ka mai inna labbere do majju to jami fu imi wodi inne sei e lami do wanja miube mo led do ganduchini mo debbono to dun tan heji idelledi yasi fuduno fa hanne se mo le botu se holle mo o wanja miube mi hoke taddene sen alhamdulillah imi heba ko surata kan
ana samu abirin asili
far koreji ne jon sudu ma yaade bibbe
shine mai gidana
goran kan wura de imi wodi bibbe noyo rebe didon e worbe didon hartani rabbe mi wodina na sappo e goddo alla kan jogoto himbe min jogir yama arde on e bawde alla me sappo e taton.